Exclusive from Tel Aviv Music.
Uwe si bisneya. Ulelishisi imba kwa tuli wafia vena vyo. He? Kwa tuli wafumye na fia na mulikana kaya njumbesho. Nikele baka pishamu mwana yuwa ya moro koncha. Hai dadi. Ase.
Vetoso. Biscuit. Was.
Yeah, Uncle Mo.
Kingi mani na mimona. I do more to class if you understand. Na sin tetsta kwa tena tetsta. Mawi mufuru kwa ntupa we posa na fiesta. Wafu wafu fona tetsta na vena watchta. Tekwesho kusabankani ya maplani uretsta. Pantu kyo boza bafo kumkumona watchta. Watu wa biba bidi fa mudi tuka mumona. Wafu wafu kumono muna wa punch up on. It's on bela si. Kwa tena tetsta. Nisuna kundi si. What's the name? Gawapola la kukupola Wandu wambiba wangobu nwelo bushipola Iwe Wandu wambiba kusola You can never progress ngole sangwa na vena Better fioli weka mind why I train Ando tukushalanga masamba paliti strain It's umbela si Kwa titei nendechita Nisura kundi si Kwa titei nendechita Iwe chumbela si Kwa titei nendechita Nisura kundi si
Exclusive from Tel Aviv Music.
It's on Bella C.